Isihloko number 32. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika October 7 kuya ku-13. Uthando lwenu malukhule. Umbhalo okusekelwe kuwo lesi sihloko uthi, yilokhu engiqhubeka ngikuthandazela ukuthi sengathi uthando lwenu lungavama kakhulu. Yabase Philip 1, verse 9. Ingoma okuzoqalwa ngayo u-106 inesihloko esithi ukuhlakulela imfanelo yothando. Amazwibela. Manje sidinga ukubathanda kakhulu abafowethu kunanini ngaphambili. Incwadi yabhalelwa abaseFilipi isiza sibone ukuthi singabonisa kanjani ukuthi siyabathanda abafowethu ngisho nalapho kunzima ukwenza kanjalo. Isigaba 1. Umbuzo. Obani abasiza ekumisweni kwebandla laseFilipi? Ngesikhathi umphostoli uPaul, uSila, uLuka noTimotheo befika eFilipi kuyidolobha elingaphansi kweRoma, bathola abantu abaningi ababethanda ukuzwa izindaba ezinhle. Labo bazalwana abane ababenentshiseko basiza kwamiswa ibandla futhi bonke abafundi baqala ukuhlangana cishe emzini kaLidia, udade wayethanda ukwamukela izivakashi. Isigaba 2. Umbuzo. Yisiphi sibe sinzima leli bandla elalizobhekana naso ngekudala? Kungekudala, leli bandla elalisanda kumiswa lalizobhekana nesimo esinzima. USathane wabangela ukuba abantu ababezonda iqiniso bamelane nomsebenzi wokushumayela owenziwe yilawo maKristu athembekile. UPaul noSila baboshwa, bashaywa, futhi bagqunywa ejele. Ngemva kokukhululwa ejele, bavakashela abafundi abasha babakhuthaza. UPaul, uSila noTimotheu babese behamba kulelo dolobha, kodwa kubonakala sengathi uLuka yena wasala. Babeyokwenze njani abafowethu nodadewethu bakulelo bandla lalisanda kumiswa? UJehova wabasiza ngomoya wakhe ongcwele ukuze baqhubeke bezikhandla enkonzweni yakhe. Shono nje uPaul eziqhenya ngabo. Isigaba 3. Umbuzo. Yini uPaul ayithandazela njengoba kuboniswe kuyabaseFilip 1, amavesi 9 kuya ku-11? Eminyakeni engaba yishumi kamuva, uPaul wabhalela ibandla laseFilip incwadi. Lapho ufunda leyo ncwadi, kulula ukubona ukuthi uPaul wayebathanda ngempela abafowabo. Wabhala, "Nginilangazelela nonke ngothando lomzwelo olunjengalolu uKristu Jesu analo." YabaseFilip 1, verse 8. Wabatshela ukuthi wayebathandazela. Wacela uJehova ukuba basize bathandane nakakhulu, baqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu, bangabi nasici, bagweme ukukhubekisa abanye futhi baqhubeke bethela isithelo sokulunga. Nathi namuhla singazuza emazweni kaPaul athinta inhliziyo. Ngakho ake sifunde lokhu uPaul akubhalela abaseFilipi. EyabaseFilipi 1, amavesi 9 kuya ku-11 ithi, "Futhi yilokhu engiqhubeka ngikuthandazela, ukuthi sengathi uthando lwenu lungavama kakhulu ulwazi olunembile nokuqonda okuphelele, ukuba niqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu ukuze ningabi nasici futhi ningabakhubekisi abanye kuze kube usuku likaKristu. Nigcwaliswe ngesithelo sokulunga esiza ngoJesu Kristu, kube udumo nenkazimulo kuNkulunkulu." Sizobe sesixoxa ngalokho akusho nokuthi thina singakusebenzisa kanjani ekuphileni kwethu. Uthando lwenu malukhule. Isigaba 4. Umbuzo. A. Ngokweyokuqala kaJohane 4, amavesi 9 no-10, uJehova wabonisa kanjani ukuthi usithanda kakhulu? B. Kufanele simthande kangakanani uNkulunkulu? UJehova wabonisa ukuthi usithanda kakhulu ngokuthumela indodana yakhe ize la emhlabeni izofela izono zethu. Eyokuqala kaJohane 4, amavesi 9 no-10 ithi, "Ngalokhu uthando lukaNkulunkulu lwaboniswa kithi, ngoba uNkulunkulu wathumela indodana yakhe ezele yodwa ezweni ukuze sizuze ukuphila ngayo." Uthando lukulesi sici. Akukhona ukuthi thina siye samthanda uNkulunkulu, kodwa ukuthi yena wasithanda futhi wathumela indodana yakhe njengomhlatshelo wesihlawulelo wezono zethu. Uthando lukaNkulunkulu ongenabuguvu lusenza nathi simthande. Kufanele simthande kangakanani uNkulunkulu? UJesu wawuphendula lo mbuzo ngesikhathi etshela umFarisi. "Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho." Matthew 22, amavesi 36 no-37. Sifuna ukuthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yethu. sifuna nothande simthanda ngalo lukhule usuku nosuku. UPaul watshela abaseFilipi ukuthi uthando lwabo kwakufanele luvame kakhulu. Yini esingayenza ukuze simthande nakakhulu uNkulunkulu? Isigaba 5, umbuzo. Yini esingayenza ukuze simthande nakakhulu uNkulunkulu? Ukuze simthande uNkulunkulu, udingeka simazi. IBhayibheli lithi, lo ongenalo uthando akamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uluthando. Eyokuqala kaJohani 4:8. UMpostoli Paul waveza ukuthi uthando lwethu ngoNkulunkulu luyokhula lapho siba nolwazi olunembile nokuqonda okuphelele ngaye. YabaseFilipi 1:9. Ngesikhathi siqala ukutadisha iBhayibheli, saqala ukumthanda uNkulunkulu nakuba sasingazi yonke into ngaye. Ngakho lapho sifunda okwengeziwe ngoJehova, uthando lwethu ngaye lwakhula. Yingakho kubalulekile ukutadisha iBhayibheli njalo futhi sizindle ngalokho esikufundayo. Isigaba 6, umbuzo. Ngokuyokuqala kaJohane 4:11-20-21, yini eyokwenzeka uma sithanda uNkulunkulu? Indlela uNkulunkulu asithanda ngayo iyosenza sithande nabafowethu. Eyokuqala kaJohane 4:11-20-21 ithi, bathandekayo, uma kuyilendlela uNkulunkulu asithanda ngayo, khona-ke nathi ngokwethu singaphansi kwesibopho sokuthandana. Singase sicabange ukuthi kuyozenzakalela nje ukuthi sithande abafowethu nodadewethu. Angithi sonke sikhonze uJehova futhi silwele ukumlingisa. Silandela isibonelo sikaJesu owasithanda kakhulu kangangokuba waze wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yethu. Nokho, ngezinye izikhathi kungase kube nzima ukulalela umyalo wokuba sithandane. Cabanga ngesibonelo salokho okwenzeka ebandleni laseFilipi. Isigaba 7, umbuzo. Yini esiyifunda esiyalweni sikaPawuli esasiya ku-Ivodiya noSintike? U-Ivodiya noSintike babengodada abashisekayo ababezabalaza kanye nomphostoli uPawuli. Nokho, kungenzeka baba nokungaboni ngasolinye futhi baxabana. Encwadini ayibhalela ibandla babekulo labodade, uPawuli wabagagula ngamagama u-Ivodiya noSintike futhi wabayala ngokucacile ukuba balungise ungezwani kwabo. YabaseFilipi 4:2-3. UPaul wabona kudingeka nokubatshele ibandla lonke. Qhubekani nenza zonke izinto ngaphandle kokububula nokuphikisana. YabaseFilipi 2:14. Ngokungangabazeki, isiyalo sikaPaul esingagunci asigcinanga ngokusiza labo dada abathembekile kuphela, kodwa sasiza bonke bandleni ukuba bathandane nakakhulu. Isigaba 8, umbuzo. Iyiphi inkinga enkulu engenza kube nzima ukuthanda abafowethu nodadewethu? Futhi yini engasisiza? Njengo-Ivodiya noSintike, nathi singase sibhekane nenkinga enkulu engenza kube nzima ukuthanda abafowethu nodadewethu. Ukugxila emaphutheni abawenzayo. Sonke siyawenza amaphutha usuku nosuku. Lapho siqhubeka sicabanga ngamaphutha abanye, kuyoba nzima ukubathanda. Ngokwesibonelo, uma umfowethu ekhohliwe ukufika azosisiza sihlanze iholo lombuso, singase sicasuke. Uma singase siqale ukubala wonke amaphutha aye awenza, siyocasukana kakhulu futhi uthando lwethu luyoncipha. Uma ubhekene nenkinga efanayo ebandleni, kuyokusiza ukucabanga ngaleli qiniso. UJehova uwabona wonke amaphutha esiwenzayo thina nala wenziwa umfowethu esinenkinga naye. Nokho, usasithanda sonke naphezu kwawo wonke lawo maphutha. Ngenxa yalokho, kudingeka silingise uthando likaJehova futhi siqhubeke sigxila ezintweni ezinhle abafowethu abazenzayo. Uma silwela ukubathanda abafowethu, siyosondelana nakakhulu futhi sibe nobunye. Lena yincazelo yesithombe esihambisana nesigaba 8. Ngesikhathi kuhlanzwa iholo lombuso, omunye umzalwane, uJoe, uyayeka ukusebenza, uxoxa nomunye umzalwane nendodana yakhe. Lokhu kuyamcasula uMike. Njengoba eqhubeka esebenza, uyacabanga, uJoe kufanele ngabe uyasebenza, hayi lento ayenzayo. Kamuva, uMike ubona indlela uJoe nomusa ngayo lapho esiza udadu sekhulile. Lokhu kusiza uMike agxile ezintweni ezinhle ezenziwa umfowabo. Izinto ezibaluleke kakhulu. Isigaba 9, umbuzo. Zihlanganisani izinto ezibaluleke kakhulu uPaul akhuluma ngazo kumaKristu aseFilipi? UJehova ngomoya wakhe ongcwele waqondisa uPaul ukubatshela amaKristu aseFilipi ukuba aqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu. Nathi namuhla kudingeka senze okufanayo. Yabase Philip 1, verse 10. Lezo zinto ezibalulekile zihlanganisa ukungcweliswa kwegama likaJehova, ukugcwaliseka kwezithembiso zakhe, nokuthula nobunye ebandleni. Lapho sibonisa ukuthi lezi zinto zibaluleke kakhulu ekuphileni kwethu, siyobe sibonisa ukuthi siyamthanda uJehova. Isigaba 10. Umbuzo. Yini okumele siyenze ukuze uJehova asibheke njengabangenasici? UPaul wabuye wathi kumele singabi nasici. Lokhu akusho ukuthi kumele singawenzi amaphutha. Ngeke singawenzi amaphutha njengoJehova. Kodwa uJehova uyosibheka njengabangenasici uma senza konke okusemandleni ethu ukuze sikhulise uthando lwethu futhi siqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu. Enye indlela esibonisa ngayo uthando ukuzimisela ungabakhubi abanye. Isigaba 11. Umbuzo. Kungani kumele sigweme ukukhubekisa abanye? Umyalo wokugwema ukukhubekisa abanye ubaluleke kakhulu. Singabakhubekisa kanjani abanye? Singabakhubekisa ngezinto esizijabulisa ngazo, indlela esigcoka ngayo, kanye nemisebenzi yokuziphilisa esiyikhethayo. Ngezinye izikhathi kungase kungabi ukuthi into esiyenzayo yimbi. Kodwa uma kuwukuthi leyo nto ilimaza unembeza wothile noma iyamkhuba, kumele siyiyeke ngempela. UJesu wathi kungcono ukugaxe entanyeni yethu itshe lokugaya futhi siphonse olwandle kunokuba sikhubekise omunye wezimvu zakhe. Isigaba 12. Umbuzo. Yini esiyifunde esiboneleni sendoda nomkayo abaphayonayo? Enye indoda nomkayo abaphayonayo basisebenzise kanjani lesiseluleko sikaJesu? Babesebandleni nendoda nomkayo babesanda kubhabhathizwa, futhi ababekhuliswe ngesandla esiqinile. Le ndoda nomkayo babesanda kubhabhathizwa, babekholelwa ukuthi amaKristu akufanele nhlobo ayobuka amamuvi, ngisho namamuvi ahlanzekile. Baphatheka kabi lapho bezwa ukuthi le ndoda nomkayo abaphayonayo bebeyobuka imuvi. Ngemva kwalokho, labo abaphayonayo bayeke ukuya esinema kwaze kwabe yilapho labo bebesanda kubhabhathizwa. Sebe uqeqeshile unembeza wabo futhi sebeqonda ukuthi yini elungile nengalungile. Ngokwenza lokho, le ndoda nomkayo abaphayonayo babonisa ngezenzo, hayi ngizwi nje kuphela, ukuthi bayamthanda umfowabo nodadewabo. Isigaba 13. Umbuzo. Singabalingela kanjani abanye kubabone kuJehova? Enye indlela esingaqhubekisa ngayo abanye ukubalingela ukubabone kuJehova. Kungenzeka kanjani lokho? Cabanga ngalesi simo. Ngemva komshikashika wesikhathi eside umuntu ofundela iBhayibheli zama ukuyeka ukuba umlutha wotshwala, ekugcineni uyanqoba. Uyaqaphela ukuthi kuzofanele angaphinde abuthinte utshwala. Uyashesha ukwenza izinguquko ekuphileni kwakhe futhi uyabhabhathizwa. Kamuva, umzalwane othile umemela kuIbrayi futhi umnika utshwala bese ethi, "UsungumKristu manje. Unomoya kaJehova. Esinye sezithelo zomoya ukuzithiba. Uma uzithiba, uzokwazi ukuphuza ungeqisi." Kungabe isimo esidabukisa ngempela uma lo mzalwane osanda kuba umKristu engalalela lawo mazwi. Isigaba 14. Umbuzo. Imhlangano yethu yobuKristu isiza kanjani ukuba sisebenzise iseluleko esikuyaba sePhilip 1, verse 10? Imhlangano yethu yobuKristu isiza ukuba sisebenzise iseluleko esikuyaba sePhilip 1, verse 10 ngezindlela eziningi. Okokuqala, esixoxa ngakho emhlanganweni kusikhumbuza izinto uJehova azibheka njengezibaluleke kakhulu. Okwesibili, sifunda ukuthi singakusebenzisa kanjani ekuphileni kwethu lokho esikufundayo ukuze singabi nasici. Okwesithathu, sikhuthazwa ukuba sivuselelane uthando nemisebenzi emihle. EyamaHebheru 10, amaverse 24 no-25. Lapha abafowethu besikhuthaza, uthando lwethu ngoNkulunkulu nangabafowethu liyokhula. Uma simthanda kakhulu uJehova nabafowethu, siyozimisela nakakhulu ngabakhubekisa abafowethu. Qhubekani nigcwaliswa ngesithelo sokulunga. Isigaba 15. Umbuzo. Kusho ukuthini ukugcwaliswa ngesithelo sokulunga? UPaul wanxusela amaKristu aseFilip ukuba agcwaliswe ngesithelo sokulunga. YabaseFilip 1, verse 11. Angingabazeki ukuthi lesi sithelo sokulunga sasihlanganisa ukuthanda uJehova nabantu bakhe. Sasihlanganisa nokukhuluma nabanye ngokhula ababenalo kuJesu nangethemba labo elijabulisayo. Kuyabase Philip 2 iverse 15 usebenzisa omunye umfanekiso othi bakhanya njengezinkanyiso ezweni. Lo mfanekiso usikhumbuza amazwi kaJesu lapho ethi abafundi bakhe bawukukhanya kwezwe. Matthew 5 amaverse 14 kuya 16. Wabuye wayala abafundi bakhe ukuba benza abafundi futhi wathi babeyoba ofakazi bakhe nasezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba. Izenzo 1 iverse 8. Sithela isithelo sokulunga lapho sizikhandle kwenzeni lo msebenzi obaluleke kunayo yonke. Isigaba 16 umbuzo. Yabase Philip 1 amaverse 12 kuya 14 ibonisa kanjani ukuthi singakhanya njengezinkanyiso ngisho nalapho sibhekene nezimo ezinzima. Ungakhathaliseki ukuthi sibhekene naziphi izimo, singakwazi ukukhanya njengezinkanyiso. Ngezinye izikhathi, izimo ezisivimbela ukuba sishumayele zingasivulela amanye amathuba okushumayela. Ngokwesibonelo, umphostoli Paul wayeboshelwe endlini eRoma ngesikhathi ebhala incwadi yakhe eyakwabase Philip. Nakuba eboshiwe, akayekanga ukushumayeza onogada nabantu ababefika bezomvakashela. UPaul wazikhandla washumela kulezo zimo, futhi lokho kwawakhuthaza amanye amaKrestu ukuba akhulume izwi kaNkulunkulu ngokungesabi. Yabase Philip 1 amaverse 12 yaku 14 ithi, "Ngifisa ukuba nazi bazalwane ukuthi izindaba zami ziye zaphumela ekuqhubekeleni phambili kwezindaba ezinhle kunokuba kube ngenye indlela. Kangangokuthi ukuboshwa kwami sekwaziwa obala ebuhlotsheni noKrestu phakathi kwabo bonke abaqaphi bombusi nabo bonke abanye. Futhi iningi labazalwane enkosini, njengoba lizizwa linesibindi ngenxa yokuboshwa kwami etilongweni, libonisa isibindi esikhulu nangokwengeziwe sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungesabi." Lena yincazelo yesithombe esihambisana nesigaba 16. Ngesikhathi eboshiwe eRoma, uPaul ubhalela ibandla laseFiliphi incwadi. Phakathi naleso sikhathi, uPaul wasebenzisa kahle amathuba okushumayeza amasosha amgadile nabantu abamvakashelayo. Isigaba 17. Umbuzo. Nikeza isibonelo sendlela abafowethu nodadewethu abaye baqhubeka ngayo beshumayela ngisho nalapho kunzima. Abafowethu nodadewethu abaningi babonisa isibindi esifana nesikaPaul. Bahlala emazweni lapho bengakwazi ukushumayela khona ngokukhululekile endlini ngendlu, ngakho basebenzisa ezinye izindlela ukuze bashumayele izindaba ezinhle. Kwelinye izwe elinjalo, umboniso wesigodi wasikisela ukuthi umemezeli ngamunye ashumayeze izihlobo zakhe, omakhelwane, afunda nabo, asebenza nabo, nanoma yibapha abantu abajwayele. Ingakapheli iminyaka emibili, inani labamemezeli kuleso sigodi lakhula ngokubabazekayo. Kungenzeka sihlalezweni lapho sikwazi khona ukushumayela ngokukhululekile. Nokho, singafunda isifundo esibalulekile kubafowethu nodadewethu abahlala emazweni lapho umsebenzi wethu uvinjelwe khona. Uma senza konke esingakwenza ukuze sishumayele kubantu, uJehova nakanjani uyosipha amandla ukuqhubeka sishumayela ngisho nalapho kunzima. Lena yincazelo yesithombe esihambisana nesigaba 17. Ezweni lapho ofakazi bengakwazi ukushumayela khona ngokukhululekile, umzalwane ngobuhlakani uxoxa ngezindaba ezinhle nomuntu ajwayelene naye. Kamuva, ngesikhathi sekhefu emsebenzini, lo mzalwane uxoxa nasebenza naye. Amagama asesithombeni athi, "Hlale uzifuna njalo izindlela zokushumayela izindaba ezinhle." Isigaba 18, umbuzo. Yini okufanele sizimisele ukuyenza? Manje kunanini ngaphambili, kumele sizimisele ukulalela iseluleko sencwadini kaPaul ayibhalela ibandla laseFiliphi. Kwangathi singaqiniseka ngezinto ezibaluleke kakhulu, singabi nasici, sigweme ukukhubekisa abanye futhi sithele isithelo sokulunga. Ngaleyo ndlela, uthando lwethu liyokhula futhi siyodumisa uBaba wethu onothando uJehova. Ungaphendula kanjani? Zihlanganisani izinto ezibaluleke kakhulu? Singaba kanjani abangenasici? Yini singayenza ukuze sigcwaliswe ngesithelo sokulunga? Ingoma okuzophethwa ngayo u-17 inesihloko esithi "Ngiyathanda". Sesiphelile isihloko.